Rimwumva na radio y'i America hevi giri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio y'i America muyikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwa internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu mu kiganiro muri Isanga cyo kwa kabiri umunsi twageneye abagore n'abakobwa. Dukomeje rero kubatumirira abagore n'abakobwa, ariko turanifuza ko mwarushaho kudufasha gushishikariza abagore, abakobwa, abigeme, abamama aho bari hose kujya bitabira ikiganiro. Twari tumaze iminsi tuganira n'abakobwa ndetse n'abategarugori badusangiza ku byo bakora mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye, ari abashinze amasosiyete, abafite imiryango cyangwa se amashyirahamwe yo kuzamurana. Uyu munsi bwo turajya muri siporo. Ntabatindiye rero cyangwa se ngo mbicishe amatsiko, ni siporo ya karate. Uyu munsi ndi kumwe n'umukarateka, reka ntabatindiye tubanze tumwakire muri studio z'ijwi rya Amerika, Madame Ingabire Gashagaza Solange. Uraho neza, urakomeye?
Muraho.
Nikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze
cyane. Ngushimiye umwanya wemeye guha abakunzi b'ijwi rya Amerika na radio y'ijwi rya Amerika ubwayo, nkagira ngo muri make bibanze bibwire abatwumva.
Murakoze. Amazina yanjye banyita Ingabire Gashagaza Solange, ejo kizina rya Gashagaza. Aba ndi umukaratika, maze imyaka 12 nkina, mfite umukandara w'umukara. Abandi umubyeyi wubatse, mfite abana batatu, nkaba nkina karate nk'umwuga. Natangiye gukina karate ndi mu wa mbere secondaire, nkaba mfite club y'abana yitwa Victory Karate Academy, nkaba ndi na coach wa national y'u Rwanda mu bagore muri komite mu kurwana.
Ndumva ari byinshi. Ndumva ari byinshi ubasha gukora. Ubwo se ubihuza ute no kuba umubyeyi uri mu rugo, uri mu kazi hirya no hino, kuko ndumva ari byinshi, ubifatanya gute?
Ibintu byose rero rya ni ukwiha umurongo. Mbona ahubwo nibyo bimfasha, kuko umukurira urumva ndabyara, narangiza umwana yamara gukura, wakunda umuntu aba yumva. Natangira siporo zoroshye, ubwo nyuma imbaraga zagarutse nkakora nkasubira muri siporo za kompetisiyo. Ubwo urumva mbibonera umwanya kubera gukunda siporo, gukunda ikintu, umwanya ntabwo wabura.
Yego, uvuze ko wayitangiye karate uri mu ishuri, ni gute wagiyemo, ninde wayigukundishije, byagenze gute?
Urumva natangiye twakunda umwana agera mu ishuri muri secondaire mu wa mbere, ubwo ndeba ko undi mukino nshobora gukina, ndavuga ati kenyine karate, abantu tuse karate nagakina abakobwa, ndabandika ngerageze ndebe ko karate yazangirira akamaro. Ubwo mu gihe kuko mu munsi wa mbere ndi nakinnye, nagiye nambaye ikabutura, abantu bati se noneho wowe ibintu uri gukora nuramukwimenye ntago iza ubisuza amenya karate uri umukobwa ndanje nshiramo kabaraga ndavuga kuko kugenda ikina n'ikikunda ndabwiye ati ibi bintu rero ndikunda gusa ngomba kubimenya biza kurangira n'ubundi nimenye nkomeje ndapushinga ndakomeza ndakina mpura na coach arambwira ati abakobwa bagira amahirwe menshi ariko nawe ugomba kuyakoresha ibyo rero nibyo byanteye akabaraga ndavuga nti ikankomeze ngira amahirwe yanjye nyabyaza umusaruro ko umwana w'umukobwa agenda akura rero ngeze mu wa gatandatu barambwira ati none ubu nizere ko ugiye kureka karate ndavuga nti reka reka ntabwo nayireka
nari bande babikubwira
abana b'abakobwa baba bageze mu gihe cyanjye
yego
ubwo noneho ndavuga ati ntabwo nshobora kubireka ahubwo niho ndi kubikunda ngo bituma komeza noneho urumva nkiri muri segonde ngira amahirwe yo guhamagaza mu ikipe y'igihugu ngo ni ibintu birashoboka ubwo niho byatangiriye mvuga ati ngomba kugira imbaraga ndakomeza kugeza ubwo yenda nabanje gushaka ndashaka hagati kurangiza segonde abantu tuzakomeza ukine karate baranabyaye ndavuga nti yego ubwo rero mbona birakunze na nyuma yo kubyara nsubira muri kompetisiyo nkajya nkora imyitozo nk'ibisanzwe mbona bya bintu byavamo ubwo ni na byiza n'umukino umuntu akunda kuko iyo wabikoze wanababyaye duhiye abantu baranyitiranya ntabwo baba bazi ko mbyaye gatatu
kubera
ukuntu nyine siporo
mu bintu byose umuntu akora hari igihe ahura n'urucantege ariko wabirenzeho urakomeza turaza gukomeza rero tubiganireho muri ikiganiro dufite turacyafite akanya hari n'umubyeyi nawe turi kumwe ku murongo wa telefone ufite umwana muri karate nagira ngo nawe atuganirire ni madame Safina Mukagatete uranyumva ikaze ku ijwi ry'Amerika nyina wakoze kudushakira aka kanya nk'umuntu ufite umwana muri iyo club ya Solange wowe wabitekereje ute kugira ngo ujyaneyo umwana cyangwa se abana bawe sinzi abo ufitemo uko bangana ni gute wabitekereje
murakoze cyane kugira ngo uko ntekereje ukuntu igitekerezo cyaje mu busanzwe nkunda abana bakora siporo ntabwo nkunda umwana wicaye udafite disipurine akora kugira ngo byibura n'igitana zamuteze imbere ngo abe umuporofesiyoneri ariko byibura bizanamufashe mu buryo bwo kwita ku mubiri we siporo buryo ishobora gufasha umwana mu buryo bw'imikurire siporo ishobora kumufasha mu buryo bw'imikorere y'ubwonko n'ingingo ze mu by'ukuri ahanini nabanje gutekereza ku by'ubuzima bwa buri munsi by'umwana ariko by'umwihariko ku byerekeranye na karate buriya ntabwo ngiye nigeze ngira amahirwe yo gukinaho karate na rimwe ahubwo nabanye n'abantu bayikinnye hanyuma ubusanzwe uko tuzi karate tuba twumva ari umuntu wagira amahane tuba twumva ari umuntu wakubita abantu ariko bo twagiye tubana ku mashuri aho narindi cyangwa no mu buzima busanzwe abakarateka tuziranye ubona ko ari abantu bafite disipurine kandi mu by'ukuri bakoresha ingingo z'umubiri wabo bakoresha ubwonko bwabo narayikunze narayifanikora disipurine bari bafitemo hanyuma noneho n'umukobwa wanjye mfitemo umwana umwe yego kuko hari ubuzisize abana ufitemo mfite abana batatu ariko buri wese yahisemo disipurine yumva ashaka hanyuma ari gukina basket hari n'undi ukora umuziki ariko uyu mukobwa wanjye mutoya we namufashije kujya muri karate kuko nawe nabonaga akunda kubireba ukabona ashaka no kubyigana ndangije nibashimiye ko yajya gukora karate hanyuma madamu Ingabire Solange nawe nari muzi nkabona iramufashije akunda uko yitwara muri sosiyete arimo ariko by'umwihariko n'ishuri Victory Karate Academy nabonaga irimo irafasha n'abana no mu minsi isanzwe abana bajyayo bakirirwana n'umuntu w'umumama mbona nizeye hanyuma bakanahavana n'ubumenyi bakahavana n'izo jimnastike zindi bakoraga nuko nanjye mpitamo kumukontira umukobwa wanjye kugira ngo amufashe muri ibyo byose.
Yego. Yego, turakomeza tubiganireho. Reka tunyarukire ku murongo wa telefone. Hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se gutanga igitekerezo. Tubanze twakire Dave Vianney Bugingo. Uranyumva?
Yego, ndabumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika, urahagana he?
Murakoze cyane, ndi Kigali mu Rwanda. Yego, mbere na mbere mu
arumva.
Ego akabazo kanjye nabaye nk'umuntu utfungura ubusibye ko nari maze gusa nk'ubimenyera muri iyi minsi ko n'abantu b'igitsina gore basigaye bitabiriye umukino, ariko nagize akabazo nashaka kumubaza kihariye.
Mubaze rwose.
Sinzi niba ari kunyumva.
Arakumva.
Nubwo nigeze gusa nkubaho bize gato, ariko nakomeje gukurikirana ikiganiro mwagiranaga. Nashaka kumumumbarize eske umugabo bashakanye yakiriye gute, kuko yatubwiye yuko yashatse ari muri uyu muri sport ya karate. Umugabo bashakanye yabyakiriye gute kuba agiye gushakana n'umukarateka? Eske umugabo we yarasanzwe nawe ari umukarateka? Ko aho ntabwo ntakurikiye neza, ndumva yaza kuwadusobanuriraho. Hanyuma akandi kabazo ka kabiri, eske muri sosiyete yabagamo, kuko urumva deja yaje gushaka yari amaze kuba umukarateka deja, muri sosiyete yabagamo babyakiraga gute kumva ko umukobwa ari umukarateka, kuba yagera no ku rwego nk'urwo twumvitagezeho rwa
umukandara w'umukarateka?
Nakoze muri make n'umutekereza, nashaka kumubaza cyane cyane uburyo umugabo we yabyakiriye gushaka umukarateka.
Reka nzeze tumubaze. Solange, wumvise ibibazo bya Dave? Umugabo we ntibyamuteye ubwoba?
Nkakoze. Umugabo wanjye ntabwo ari umukarateka, ariko akora siporo. Yakoraga siporo ya vore. Ubwo rero umukunshaka yari abizi ko nkina, ariko ntabwo byamubayeho nk'ikibazo, ariko ahubwo yarabyishimiraga kubera ko gukina kwanjye kwatumye nabyo biba mu byankundira, kubera ko yambwira ati bakarasi kabagira disipurine, wowe turi kumwe nta kibazo mbona. Ubwo rero ahubwo byampaye nko kuba nibyo byamumotije kugira motivasiyo yabyo, kubera ko nubwo mu kumenyana niho ahubwo natangiye gukina nka karate, mfite ibikoresho byose, mfite resipirasiyo ihagije kubera we. Rero ntabwo yigeze bigiraho ikibazo, kandi yanshatse azi neza ko ndi umukarate. Niyo mpamvu nakomeje gukina nyuma yo kubyara.
Yibazaga niba uko abandi bagufataga wigeze kubivugaho, ushobora kubivuga muri make?
Muri sosiyete yo ku ishuri urumva nigeze ibibazo ntabwo byahura. Ubu hari umuntu ushaka kumbwira ati se wowe ukina gutyo uzabona umugabo, umuntu ukobwa ukina karate uzabona umugabo. Nanjye nkumva ni ibintu ariko nari kumva neza, kuko umuntu twajyaga gukundana muri secondaire namubwira agati rero nyina karate undoke akubwira nta kibazo, undi yenda akakubwira ngo yego ndetse ngo ntuzankubita, ubwo rero sinagukubita dutuye kuko aribyo mba nari kumva. Ubwo gahoro gahoro ugenda umenyana n'umuntu, ahubwo nka nyuma yenda muri abo mwatandukanye tukagenda avuga ati ntabwo nari nzi nyine ko abakarasi bagira disipurine yo ku rwego rwo hejuru, numvaga gukundana nawe tuzajya duhora mu ntambara, ahubwo birangira abikundira ko wenda ukina kandi ufite n'ikinyabupfura. Ntabwo bijya bihurira rero n'amahane nk'uko abantu benshi babivuga, ahubwo uko narushijeho gukina nuko natangiye ahubwo ngira amahane niko yose yagendaga ashira, kuko ubutekereza ati nindwana bakabimenya bazanyirukana, nibanyirukana ibi bintu nkunze gutya, kuko ikina karate urabikunda ukumva mu mubiri n'amaraso
byose biratembera.
Ubwo rero ibyo kugira amahane, ibintu byo kuhagira intonganya biragenda, abantu barabyibaza ariko ndumva ntawigeze agenda kubera ko nyine ndabwo ntiyabashije kunyegera, ariko uwo nabashije gusobanurira neza ko tugomba gukundana ariko nyine we yarabyumvise. Ikete nayo ubwo yagendaga igihe ibibazo bitandukanye, ariko ntabwo byanyafikse cyane. umva ari ibintu umuntu yakwibaza ariko bibirimo nta kibazo kimwe wateze.
Yego, yereka twakire ku murongo wa telefone na Sabimana Daniel. Daniel Ranyo, wiriwe
niriwe neza.
Uri hehe?
Ntibisanzwe, nterereye Nyamasheke Ruharambuga mu Burengerazuba.
Yego, akabazo cyangwa igitekerezo?
Ya, ndagira ngo mumbarize Soranje, mu by'ukuri tubona abakina futuboro, abahanzi bakora umwuga wabo bahisemo tukabona urabinjiriza mu buryo bugaragara. Ese na karate na karate yaba yinjiza, yaba yinjiza amafaranga ku muntu uyikora? Ikindi muza kumumbariza,
arakumverega mubase mwibarize.
Ndagira ngo mwibarize. Ikindi kibazo cyangiraho amasiko, ese ko tubona abantu bakina karate mu by'ukuri tubona nyine ari abantu baba bari aho se bagira aho bahurira bagira koperative, nabyita koperative cyangwa impuzamashyirahamwe yabo, badusobanurire batumara amatsiko y'uburyo ibyo bita. Murakoze cyane.
Yee, urakoze cyane Daniel. Solange musubize.
Murakoze. Karate ni umukino wa gutunga nk'umwuga cyane cyane muri iyi minsi, ariko ntabwo ari nk'ubuvuga ngo wakina futuboro turabizi ko ari umukino utunze abantu cyane, ariko noneho nkanjye ubwanjye irantunze kuko mfite akazi ko gutoza gatandukanye, gutoza siporo gatandukanye n'uko n'ibyo nize, ahubwo ari ukubera ko ari ukubera ibyo nakoze iyo karate nakinnye ikamesha imidari ku rwego rwa Afurika. Ubwo rero mu kigo cy'amashuri mpazamo karate kubera ko nyine ubwo bampemba, kandi bampemba umushahara mwiza, akaza ni akademi y'abana mfite i Nyamirambo, akorera i Nyamirambo, nayo umwana uyijemo hari ibyo asabwa, kandi nabyo kubera ubwinshi bw'abantu uko bagenda baza nabyo byagutunga, hakaza no kuba ukina muri nasiyonari, gukina mu ikipe y'igihugu, nabwo iyo twagiyemo hari akantu batugenera. Si ku rwego rushimishije, ariko aho bigeze aha byagutunga, biri kugenda bizamuka, abantu bayumva ko ari umukino wa disipurine. Byagutunga.
Hanyuma se hari ahantu muhurira nk'abakarateka?
Asosiyasiyo ariko dufite sitire zitandukanye, ariko dufite federasiyo yitwa Ferwaka, ikorera i Kigali, giraduwete, irafashwa na minisiteri za siporo, iremewe muri siporo za olympique na komite olympique yo mu Rwanda iradufasha. Ubwo rero tugira amakompetisiyo, tugira amahugurwa y'abasifuzi n'ay'abatoza, tugira aho duhurira menshi, ubundi tuvuye muri kompetisiyo y'abana muri weekend, kompetisiyo y'abana yateguwe na federasiyo y'igihugu y'abana bato yo kureba impano zizamuka. Muri uku kwezi nabwo dufite amahugurwa y'abakoci n'abasifuzi, dufite aho dukorera yatwegera no ku mbuga nkoranyambaga turiho.
Reka noneho tubaze na madame Safina. Tumaze akanya tuvuga kuri iyi siporo, nawe wavuze ko hari utagize amahirwe yo kuyijyamo. Wabonye abana bawe, umwana wawe washyizemo, wabonye hari ikintu byahinduye mu bijyanye na disipuline?
Yego, nabonye rwose umwana mbere. Okay, ntabwo navuga ngo yari afite disipuline iri hasi, oya, yari afite disipuline mu by'ukuri, ariko amaze no kugera no mu ihuriro ry'abandi bana bo bakinana, bo bakorana iyo mikino ngororamubiri ya karate, nicyo nari ngiye kuvuga. Ubona ko hari icyahindutse, ubona ko yubaha abandi bana, urumva akinana n'abana bo mu byiciro bitandukanye, abakorana n'abana bo mu byiciro bitandukanye, ariko usanga buri wese ubona ko ari uko amufata, ntabwo ari ukugenda ahutaza abana ngo nuko wenda hari ibyo yamenye, oya, ntabwo ari ukugenda ahitana ibyo abonye byose ngo ubone ko ari gukorera imyitozo ku byo yamenye. ikindi kandi noneho ni uburyo ashobora kubwirwa na n'umutoza we batarinze no kwegerana akamuhamagara kuri telefone akamubwira ati witoze ibi witoze biriya mu gihe ibisanzwe byo mu kwishuri bisanzwe usanga noneho ahubwo umuntu amuhagaze hejuru ati kora uwo mwaka kora ibi n'ibi n'ibi ariko ku byo mu myitozo ye yo mu ikipe yabo ukumva baramubwira bati uje kwitoza ibi n'ibi n'ibi ukabona afashe umwanya ari kubyitoza sinzi nimba ariko baba babatoje sinzi nimba ari uko ahubwo karate nayo ishobora kugeraho ikaba bikurura mu buryo bwayo tutazi ariko ubona ko rwose byahinduye ikintu kinini ku mukobwa wayo
gusa aranjaraza kutubwira niba aribo babibatoza hanyuma se nko muri makeya nk'inama waha ababyeyi batinya kujyana abakobwa babo nk'uko saranje abitubwiraga hari bavuga ngo umukobwa nta mukobwa muri karate n'ibindi nk'ibi wowe wajyanye uwawe muri karate ubu inama waha ababyeyi bandi batinya kuba bajyana abana bo muri karate n'izi
ibyo inama nabagira mu by'ukuri buriya nta muntu umenya aho ubuzima uko buba bumeze none ubu hazi ariko ejo hazaza ntabwo uba urahasobanukirwa umwana ashobora kuba uyu munsi ari protected ariko ejo ashobora guhura n'akantu gatoya kuko ntabe afite n'undi noneho wamuprotectinga mu buryo ubu ngubu bugaragara bwo kuvuga ngo nimba agiye guhohoterwa n'umuntu nibura agire akantu gato cyane kamufasha kwikura muri icyo kibazo cy'ako kanya njye rero by'umwihariko burya abana b'abakobwa nanjye urumva nabaye we ngira igihe mba umubyeyi umwana w'umukobwa numva bihundiye yahabwa ubwirinzi yaba ubwe ku giti cye ndetse wenda n'ubw'undi muntu umukuriye cyangwa umuri hasi numva ababyeyi bagenzi banjye rero nk'inama y'umubyeyi mugenzi wabo batatinya kuko kuba umukobwa ntabwo ari imbibi ntabwo ari bariye ntabwo ari byo umwana w'umukobwa akwiye nk'icyo musaza we akwiye ariko by'umwihariko umwana w'umukobwa hari nyahubwo n'ikirenzeho yagahawe ndabasaba unyumva wumva koko abyumva nkanjye yego cyangwa se akanandushaho si ngombwa kubyumva nkanjye ko yamukangurira nawe kujya kuri urwo rwego kuko karate ni disipuline karate ni ubwirinzi ntabwo azabura umugabo ngo ni uko akina karate oya ntabwo azaba igishegabo nk'uko mu muco wacu babivuga oya ahubwo azavamo umukobwa ushobora kwirwanaho kwirengera nicyo nshatse kuvuga akaba yarengera n'abandi kandi akaba afite noneho n'iyo disipurine
yego reka twakire umwana uri muri karate noneho nawe ubwe atwibwirire amata
ego
wiriwe neza
ego
ni we urakoze cyane kudushakira aka kanya nawe kugira ngo tuganire uri muri karate
ego. Ego.
Umaze igihe kingana iki se?
Amezi atanu.
Amezi atanu. Ubu kandi umaze kubimenya.
Ego.
Nk'umukobwa se ubona uri muri karate ariko uri kumwe n'abahungu. Ubona abakobwa mufashwe mute muri karate mu abandi bahungu bababona gute?
Abandi bahungu batubona neza, banadufata neza, badufata nka bashiki babo. Bose nyine tugangana badufata nk'abatungana ntago batubagira ivangura kubera ngo turi abakobwa ngo bo ni abahungu
hanyuma umuhungu rero uri hanze we utari muri karate we ababona gute iyo abonye wambaye umwenda wawe ukubisemo ceinture bigenda gute iyo akubonye ntiyikanga
yego
bakubwira iki
baradutinya ariko ntabwo ari benshi hari abo baba bagira bakabankuraja bakazahura nawe akazagusaba advice yo kuzamufasha kugera muri karate nawe mukazamufasha nyine nawe akazayimenya
ubu ngubu icyo wumva umaze kungukiramo mu mezi make biyimazemo ni iki
namaze kumenya disipuline nyinshi kurushaho iyo nari nzi namenye na self defense kugira ngo nzaze nifasha mu kwirwanya
kwirwanaho hatagira n'umuntu waguhohotera
ego kandi ibintu no kwigisha abandi banyana akamaro ko conscience defense kwifasha n'abandi bakobwa bagira ubwoba bwo kwirinda kugira ngo bazaze bamenya neza uko bifasha bakanagira akamaro bakanyigira akamaro
none se niyihe nama noneho waha abandi bakobwa urungano rwawe ndetse n'abakiri batoya kugira ngo bakangukire uwo mukino wa karate
nabagira inama yo kutagira ubwoba bwo kujya mu myidagaduro kuko karate ni umukino wa self defense na discipline ariko nawo ni umwidagaduro wifasha mu kwishima no ku bindi kandi birabafasha kumenya ibintu byinshi bishyashya kandi binakwigisha kumenya abantu bashyashya na benshi ukazaza wigirira akamaro
yego ubwo rero urakoze cyane kutuvugisha rwose nzi ko uri mu masomo ariko niba hari n'ikindi wifuza kuba wa mbere yuko tukurekura niba hari icyo wifuza kubwira abatwumva badukurikiye muri uyu mwanya ku bijyanye n'uyu mukino wa karate naguha umwanya ukakivuga hanyuma ubundi nkakureka ukigendera
nashakaga kubashimira nashimira n'abandi bose bari kutwumva igihe bamaye n'igihe bahaye abandi bantu kandi nkababwira inama yo kutagira ubwoba bwo gukina karate n'indi mikino kuko ishobora kuzabafasha mu gihe kizaza murakoze
urakoze cyane amata ukomeze kandi kugira amasomo meza utere n'imbere muri karate rwose
murakoze
nibutse abatwumva ko iyi ari radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga uyu munsi turi mu mukino wa karate turi kumwe n'umukarateka ubizobereyemo ubimazemo n'igihe nagira ngo noneho twakire ku murongo wa telefone kudusa b'i Rwanda nawe atanga ikibazo cye cyangwa se igitekerezo kudusa kwakwakire yego uratwumva neza
hello
yego
niwe neza
wiriwe uri hehe
ndi
cyari mu Rwanda none se aya ni amazina yawe kudusa ya
ni
kudusa okay ndiyo twabonye kuri Facebook ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo igitekerezo cyangwa ikibazo
no gushize ko kwiba cyane
na jahantu hatari mu rusaku ntago turimo kukumva neza kudose nago turimo kukumva neza reka bongere baguhamagare reka nongere mbaze Solange Safina nubwo ngiye kumubariza yavuze ko atabashije kugira amahirwe yo kujya muri karate ariko ashobora kuba anayikunda ubwo yanashyizemo n'umwana we nk'ubu ashobora kuba yajyamo cyangwa hari imyaka umuntu yakwinjira muri karate ubundi akaba yaramaze ku sinzi niba navuga imitsi ye cyangwa mu mubiri utakigororotse ku buryo yabasha kwikora hari icyo watubwira
murakoze oya nta myaka karate ifatiraho kugira ngo umuntu ayinjiremo ahubwo iyo yinjiremo ukuze uyikora nka siporo nka siporo idagamije kompetisiyo kuko abantu bakuze na umwatirete ugiye kuva ku myaka 35 akenshi abakuze atabashe kujya muri kompetisiyo ariko yaza muri karate nka siporo akayiga akayimenya ariko ntabwo yagera ku rwego rw'umwatirete umwatirete ategurwa neza kuva ku rwego rw'imyaka 4 kuzamura aho ni ushobora kubona mu mukinnyi ujya muri kompetisiyo witabira amarushanwa utwara imidari hanyuma umuntu mukuru nawe yayizamo ariko akayikora nka siporo iyo kugira ngo agire ubuzima bwiza
ubwo se wamaze guhura na za rubagimpande mu bantu bakuze yajyamo nawe bikaba byamufasha cyangwa yayishobora
yayishobora ariko ntabwo yakora nk'umwana mutoya nyine itarakumira amagusha ariko yayishobora imyitozo yayikora rwose ahubwo ni karibu nta gucika intege abantu bavuguti wenda nko kwa muganga akagutegeka siporo kubera ijoro bajya impande kugira ngo se nzajya mu yuzi waza muri karate ukajya ukora imyitozo ihwanye n'uko uri kwiyumva ubu bikazageraho ahubwo bikagenda bizamuka atari kugenda bisubira hasi kubera ko wagize izo ndwara.
Ubwo se ko wowe muri club yawe muri academy wakira abantu bafite hagati y'imyaka 4 na 17 wowe mukuru we yajya hehe wakwifuza ko yajya gukora karate yenda watugira inama kuko ubwo mufite na association wambwiye ko ari ferwaka yendo wabumenya ahantu umuntu mukuru yajya kugira ngo nawe abashe gukora uwo mwitozo ngororamubiri.
Umuntu mukuru yenda bishatse namutoza ku giti cye bitewe n'icyerekezo barimo ngo hari igihe wifuza imyitozo yawe ku giti cyawe aho turabasanga tukabatoza cyangwa hari n'izindi club ziba zidutuye hari i Nyamirambo hari iyitwa Rafiki nayo yakira abana n'abantu bakuru ariko uko bazagenda babyumva hari ababyeyi baba babinsaba niko nzagenda nshinga noneho tuzamuka tukajya noneho mu cyiciro cy'abakuru ubwinshi n'ubwitabire bwabo bizatuma n'abakuru nabo mbibuka.
Umuntu wabakenera yabasanga hehe ubwo aho mufite club ni hehe?
Dukorera i Nyamirambo kuri stade ya Kigali ku minsi yo kwiga dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru mu gitondo kuva saa mbiri kugeza saa yine iminsi y'ikiruhuko yo dukora hafi buri munsi tuyipanga bitewe n'ikiruhuko kimeze ariko dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru saa mbiri kugeza saa yine kuri stade ya Kigali i Nyamirambo
kugira ngo mufashe abana baba bari mu mashuri mu yindi minsi
kugira ngo dufashe abana mu gihe abana bari kwiga muri vacance nabo dupanga izindi gahunda zo gukora mu minsi y'imibyizi kuko abana baba batari kwiga.
Yego twibutse rero aho turi kumwe ko hiyari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho niyitanga Simon uranyumva?
Hano ndakumva.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika urahagana hehe?
Ndicagaye mu Rwanda mu karere ka Kicukiro.
Akabazo cyangwa se igitekerezo?
Ndiyambaze umutumire gute nta gahunda bafite yo kuba batubwiye ko bakorera mu mirambo nta gahunda bafite yo kuba bakagura kandi gasha mu handi wenda.
Yego n'icyo kibazo cyonyine ufite ngombo. Sorange nimusubize nitanga mwaba muzagira n'ahandi?
Ahandi naho twazahagira ariko muri Kigali burya ahantu hose waba uri ntabwo wabura gukinira urumva atuye Kicukiro dutuye Nyamirambo ariko Kicukiro naho hari izindi club kereka ashaka kuza mu yanjye nk'inka nyirizina ariko hari izindi club za karate zikorera Kicukiro yazisanga akazegerana akaryana y'abana cyangwa nawe yaba ari ushaka gukina rero biterwa n'ukuntu umuntu agenda yaguka urumva nibwo tutangira tumaze umwaka hafi n'amezi makeya nabwo uko bizagenda biza turagenda dushyira mu tundi turere tuzamo ariko bive no muri Kigali bigende mu zindi ntara zose z'u Rwanda ubwo ni etape n'ibintu bikurikira tuzagenda dukora bitewe n'ubwaguke bw'abantu n'ukuntu babyumva ababyeyi muri iyi minsi batangiye kusobanukirwa usanga abana babazana ari benshi b'abakobwa ukabwira umukobwa wanjye uzamunyitireho ubwo rero ni muri izo mpamvu tuzagenda twaguka bitewe n'ubwinshi bw'uko abantu bazajya bagenda batugana.
Ndibaza ko ababyeyi bashobora kuba bafite abakobwa bashobora kuba bakugirira icyizere kurusha icyo bagirira abagabo hari
cyane cyane akenshi ubusanga umubyeyi amuzana akavuga ati ababyeyi bakunda kumbwira uzangereza umwana wawe aho wagize ndamubwira ati rero aho nageze ntabwo ari heza cyane ndacyakomeza nanjye ahubwo nzamurenza aho nageze ukumva nyine n'ibyo ari abakobwa umubyeyi akavuga ati njye ntabwo natanga umukobwa wanjye ngo mpuhe koca w'umugabo ngize Imana mbonye nk'umugore atoza kandi akaba ari umubyeyi w'umugabo ugahita uvuga ati biri kuza tumbwe nta kibazo mpereza umukobwa ugasanga noneho na nuzana umuhungu nawe ntago bajya babitekerezaho ko udashoboye kuba watuza umuhungu nagusanga nabo babikuzanira akenshi ababyeyi babazana kubwirinzi bavuga ati umwana wanjye ndabizi uko uzamuba hafi nk'umuntu w'umubyeyi kuba n'umugore ubwo abandi nabo bakabazana bavuga ati abo bana uzabankurikiranire bigere kure ubusanga ababyeyi bafite intego nziza rwose yo gutuzanira abana
yego reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Munyawera Foster Ubuyoga
muraho
uraho neza
muraho
yego uri buyoga se
nashimye abatumirwa bose uko bagenda baduha ibiganiro ariko nshima cyane turanje nyine ariko namubaza muri sosiyete nyarwanda muri sosiyete hari uko bagenda bafata yari amaze kuba umumama ariko aravuga ati ndakomeza inshingano zanjye zo gukora karatika nk'umwuga wanjye ese nk'abantu muri famiye bavu bamubonaga ari umubyeyi ntacyo baba baratekereje ntabwo bagireho impungenge wenda babwire nk'umugabo we bati ko twakizi ko wenda na numara kumushaka wenda azabireka ariko akaba akomeje nta muri famiye nta bwikango wajemo ese umwana we ubu arimo agenda akura arabona ari wo mwuga azakora kandi dushima ko yavuze neza ko biramutunze ni byiza cyane ko umuntu akora umwuga kuko yishimye hari ikintu mbese agaragaza ko hari ikivamo ese abona wenda nk'uruhare rwa leta abona rwashyiramo kugira ngo ishyiremo imbaraga kuko kenshi nk'uko yivuze tuzi ko abantu b'abakaratika ari abantu bagira disipurine ni abantu bagira disipurine kuko hari ibyo baba bagenda biga iki nashaka kumubaza ese surange ziriya ndimi mukoresha iyo muri karateka ziriya ndimi muzigira hehe kuko wumva ari indimi utamenyeho mu gikuru ese zigirwa hehe kwa ngo mumenye ngo niba muvuze ngo ishi mukamenya ngo barerekeze aha ngaha haba bimeze bite murakoze cyane murakoze
urakoze Munyawera azajya amagashya yego urakoze cyane Soranje musubize
urumva muri famiye nta kibazo yigeze guhura na cyo yenda menya muri famiye y'umugabo batari bazi ko ndi umukaratika yenda mu rwego rwo hejuru ariko nabwo babibonye bahita barabyakiriye numva nta komenti nta bindi bigeze numva inyuma bambwira ati umugore wazanye w'umukaratika se ubona azakugeza ibi ntabwo bigeze mpura na byo kuko nawe yenda yari abizi kandi akabinkundira akanabimfashamo hanyuma ahubwo abandi bagore navuga bo ku ruhande nibo tujya duhura bakagiramo nk'ikibazo cyangwa abagabo ariko se gute ushobora kuba ungana gutyo umeze gutyo warabyaye nkamubwira ati nibanga
ntiribamenera
hari ukuntu gikuramo igikoma rwose ukongera ugasubira ku murongo ubuyabuye ubu se birashoboka ko ubyara noneho ukaba ubona ufite mu nda hameze gutyo ibyo birashoboka cyane ejo bundi tuba ari ubyibushye kuko iyo maze kubyara ndabyibuha cyane nkabagereye ariko uko mbigenza nkajya mu myitozo umuntu arayikunda iranababaza bayite irababaza hari ukuntu imyitozo yose ariko ntabwo ari ibintu bikubabaza ku buryo ni ibintu bikubabaza ahubwo kugira ngo uguhe ubuzima bwiza ukore umubiri wawe uko ubishaka
ntawe ubona kitamugoye hanyuma se ubwo ese iyo uri utwite hari imyitozo ushobora gukora nayo ya karate cyangwa hari ibujijwe
okay niyo mpite nabwo ndakora ariko mikeya kuko umubyeyi nawe ufite imbaraga nkeya urumva ndakora byibura nko ku mezi nk'umunani nkarekeraho niyo noneho ngiye kubyaraho noneho kwa kundi ugeze kwa muganga bakubwira ati gukora udusiporo aho noneho mbyumva kuye ngomba gukora kare kugira ngo mvemo kare mvuga ati ibi bintu ngomba kubikora kare nkabirangiza tuheta nongera nkasubira mu buzima busanzwe ubwo rero niyo kwa kundi muganga akubwira ati gutemberamo umwana agiye kuza aho mbyumva cyane ubwo bubabare nkabuhuza no gukina nkabwakira
uhita ukora karate nyine
nkakora utwo dusiporo nimba ari amayikariye sinicare ku buryo kubyara nabyo bintihutira kubera kumva neza ko ngomba guhaguruka nkakora wende kubyara icyuye cyaje cyinshi cyane
bagore bawe bumvise rero n'abagore bawe bumvise ko bifasha
birafasha cyane hanyuma icyo yindi yarambwiye zirandi muri karate iva mu Buyapani kiriya dukoresha ni ikiyapani ukuza muri karate ni kugenda ubumenyi ubwo ntiyavuze ici ni ukubara ni nko kuvuga rimwe ubwo wenda ushobora kukubwira ngo kata ukumva nta bivuga mu kinyarwanda akavuga mawate rero kubimenyera bigira ko bikaza ukakivuga da ikiyapani ukakivuga nk'icyo cyo gukina rwose
ni byiza yee ubwo abana bawe nabo babashyizemo
abana banjye barakina barakina umwe afite umukandara wa orange n'undi afite umukandara wa jaune ariko ntabwo ari ibintu mbona barabashyizemo ngo mugomba gukina kuko nanjye nkina
barabikunze
barabikunda yenda umwe mutoya ntabwo arabyumva neza ariko ubu umukuru yatangiye no kujya mu makompetisiyo araza agakina ariko uba wumva ati se uzakina karate yego ikindi uzakina yenda akakubwira nka football ntabwo nzamubuza kuyijyamo ariko na karate kuko ayikunda kuko buri gihe abona mvuye mu rugo ngiye gutoza araza nabwo tugakina nkamutoza agakunda
amaherezo na papa wabo azabasanga ntabwo azabana n'aba karate gusa we atari
ya papa wabo azakora izindi siporo nk'izanze adufasha mu bundi buryo
reka twongere tubaze na madame nk'umubyeyi Safina Mukagatete nawe ndagira ngo tumugarure ku murongo tumumaranye akanya yenda yagira n'ikindi yatubwira yatunganiraho hanyuma nawe tukamureka akajya gukora ibyo yari yateganyije Safina dukomeje kubivuga nakubarije niba ushobora kujya muri karate kandi babyemeye ko nawe ushobora kujyamo
yewe ndeye kizaro bajye impande mwabazaga ubwo sinye ko madame Solange yari yavuze ko natwe twamaze kugera mu twaka twa rubajye impande twakwitoza ubu nta kibazo rwose ubu reka njye gushakisha kumanuka njye gushakisha ahantu baba bafite
kimonojya kumwegera
nabyo ubwabyo bizaba ikibazo
izaboneka niko Solange ubwo yacika intege ngo yabura kimono yamukwirara
ntabwo yayibura yayiburira yisabamo na big size z'abantu banini barenze ibiri ijana kandi ndamuzi nta n'ubwo ari munini ahubwo nashiremo agakuru
yari arimo gushaka urwitwaza
oya nta rwitwazo rugomba kuzamo rwose ahubwo gahunda irabonetse nanjye mbonye aho nzajya kugarorera iyi miti itangiye ku ubundi tujya tuvuga ngo intege zambanye inteja nanjye nageze aho intege zimbana inteja ariko mbonye icyizere cy'uko bishoboka noneho ngiye kujya kugerageza kwa Solange wabona nsubiranye ubuzima buzima
none ubuzima buzira umuze ubu rero ni ibyo nyine ubwo ni ukugira ni ukwihagurukira ubutaha niba uzaba uri umutumirwa utubwira ibya karate mu bantu bakuru
niko bimeze rwose karate y'abantu bakuru nayo noneho yitabweho ejo bundi nahoze ndi kureba abana barushanwa muri iryo rushanwa rya nasiyonale ry'abana muri uyu wikendi dushoje nkabona ni ibintu byiza ubwo amaso yanjye ategereje kubona natwe abantu bakuru twagiyemo tugerageza mu buryo bwacu rwose
yego mva rero nagushimiye cyane kuba nawe witabiriye iki kiganiro nk'umubyeyi ufite umwana muri karate cyane cyane umwana w'umukobwa nagira ngo niba hari ijambo rya nyuma wifuza kuba wavuga hanyuma tukureke ukomeze ibindi wari urimo
yego murakoze cyane nifuzaga gushimira umuntu wese wagize igitekerezo wenda madame Solange yarakoze cyane kuba ubumenyi afite yifuza kubisangiza abandi cyane cyane abatoya kuko uburyo ubumenyi ntibubikwa ahubwo burasangizwa kuko ubwo amashami nawe ari kugaba mu bana batoya nabo bazayagabira abandi usange ibyiza birakwiriye kuri bose uwo mukino ntucitse
ikindi kandi namushimira ko yemeye kuba umukobwa watwara urumuri rw'abandi bakobwa bo mu cyiciro cye bikaba bitumye natwe tubona ko mu cyiciro cyacu twacikanywe ariko ntabwo tubabajwe nuko tutabashije kubikora ahubwo tunejejwe nuko bigeze ku bacu icyo ntagezeho uwanjye nakigeraho bizarushaho kuba byiza namwe rero abateguye kuduhuza by'umwihariko murakoze cyane kuko ubwo ari n'undi mubyeyi uzatinyuka kohereza y'umwana ko yumva ko hari n'abandi bana bagezeyo
yego
murakoze
murakoze cyane Safina Mukagatete kuba wadushakiye umwanya inama ndetse n'ibitekerezo utanze mu kiganiro ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane
kusubira ku murongo wa telefone twakira noneho mutsinzi Eric Eric uranyumva Eric
hallo
wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
yego urahagana he
nitwa mutsinzi Eric merekire
merekire he yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo narifite ikibazo narifite umuntu ashaka kwiga iyo karate hasabwa iki ese bikorerwa hehe ajya mu musobanurize
yego ugumye hafi ariko ujya ahantu hatari urusaku ndumva inyuma yawe hari urusaku hanyuma soranje abagusubije icyo ngicyo nuza kuba hari ikindi ufite
uburamo
yego soranje wumvise icyo Eric abajije
usambere dusaba umuntu ushaka kwiga karate n'ubushake kuko umuntu muri wagira mu bushake enda butewe n'abandi cyangwa nawe yumvise bije nkawe mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza ubushake bwa mbere ni bwo umuntu aba ashaka ukabikunda ukavuga ati karate ngiye kuyikina kuko iyo ufite ubushake ufite n'intego ikindi cya kabiri ni ibikoresho hari ibikoresho dukinisha ari ibikoresho dukinisha bya kimono izo kimono ni imyambaro akaba na ceinture byose birazana ubwo rero nicyo kiba gisabwa ku bantu bakuru kugira ngo baze bakine ubushake n'imyenda yo gukinana
Eric ufite ubwo bushake n'ibikoresho byo wabishaka cyangwa ngo ndabushake
halo
yego
yes ubushake na ufite n'ibikoresho nahita mbishaka
hanyuma nta bantu ufite wowe uracyari
ndacyari umusore
yego maze rero nubyo ari umukobwa ntuzatangire kumubuza kujya muri karate sibyo
yego
urakoze cyane rero niba nta kindi wifuza kubaza Solange cyangwa gutangaho igitekerezo
ariko ntabwo numvishije neza hano bikorerwa
urashaka aho we akorera cyangwa ahandi hantu wawe
akorera ndavuga aho akorera we
reka kubwire Solange
njye nkorera i Nyamirambo kuri stade ya Kigali nkaba kugeza ubu mfite icyiciro cy'abana kuva ku myaka ine kugeza kuri 17 nicyo nibanzeho cyane ariko ibindi nabyo bikazajya bigenda biza ubwo rero n'umuntu mukuru wakigira hafi aho mwambwiye ko mutuye 100
yavuze ko ari Kirehe
Kirehe naho haba hari akari club byanze bikunze ubu mu Rwanda hose karate yarahageze akaba ariho abakiniye ariko njyewe ubundi nkorera i Nyamirambo
Eric uranyuzwe
uranyuzwe kandi murakoze cyane
nawe urakoze twakire Kwizera Ahmad
Eugenia
komera cyane
nawe murakomeye
yego turakomeye harya urahagana he
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga ngagira mbaze Solange ese iyo karabu ye ya karate ijyamo abakobwa gusa ntago abahungu bashobora kuba bajya muri iyo karabu ikindi kintu navuga ese numvise ko ari mukoca muri ikipe ya karate y'igihugu ese baba bateganyiriza iki urubyiruko nk'abana wenda bo mu bice byo mu cyaro babateganyiriza iki kuko usanga ibi bikorwa bimwe na bimwe byibanda ahantu mu mijyi ugasanga mu byaro nta bidabasha kuhagera ese mu byaro ho bahateganyiriza iki murakoze cyane ubwo ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga
urakoze cyane Kwizera Solange abakobwa arabaza niba mufite abakobwa gusa cyangwa se icyo muteganyiriza abana bo mu cyaro murabafite nabo
abakobwa gusa ntabwo iribo mfite club yanjye irimo abakobwa n'abahungu umubare w'abakobwa ujya kungana nk'uw'abahungu noneho ubwo urumva ko ari club ivanze abakobwa n'abahungu ntabwo igira gutoza kuba natoza abakobwa gusa hanyuma abana bo mu cyaro rero urumva nanjye ntabwo nabikiye muri Kigali nkomoka mu majyepfo mu karere ka Nyamagabe naho nazamukiye ni naho nakiniraga muri secondaire ubwo biza kurangira nanjye ninjiye mu mujyi wa Kigali ni ukuvuga ngo mu majyepfo naho ndahibuka hari betire tugiye kuhakorera imyitozo hanyuma mu tundi turere tw'u Rwanda kuko haba harimo amaclub rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe haba habera habera amakompetisiyo ugushakisha ariko bigatangirira mu rwego rw'amashuri interikorere nabwo karatibamo ubwo rero abana niho bazamukira kuko ntabwo bajya hamwe ngo ushake abana kumwe umwe ahubwo bajya muri club bagakina izo interikorere abatsinda izo interikorere bakaba ari bwo bazamuka ku rwego rw'igihugu nk'izo za Kirehe rero aho akomoka no kuza baza nimba nta club irimo ubundi basura ama club cyangwa hakaza kuba hari nka event ibihe bibera hirya no hino ubu hari nk'amahugurwa yateganijwe za Zovu za Butare uranaho bazagenda babageraho uko iminsi zaje
ese Solange intego wari ufite ushinga iriya club kandi ukayiteganyiriza abana wari ufite intego yihe
nari mfite intego yo kuzamura cyane cyane no gutinyura umwana w'umukobwa kuko njyewe inzira nanyuzemo nanjye baramfashije ngera ku byo numvaga ntageraho impano nari mfite bigera kure niyo mpamvu rero navuze ati rero ibintu bampaye ntabwo mbyigumanije ahubwo reka mbitange kuko nahereye ku bana ndabigisha ngiye kubona mbona ahubwo abakobwa mu bo ntoza nibo bantu bari kubyumva nibo usanga hari umwana w'umukobwa wigeze ari uwa mbere mu gupasa imikandara mu kuzamuka mu ntera imikandara mbona noneho byatangiye kuza byatangiye kugerwaho ibyo ndi gutekereza ni ugufasha abana bakagera kuri urwo rwego nk'uko nabibabwiye mfite umudari wa bronze w'ifeza wa gatatu muri Afurika nabonye niga mu 2016 n'undi ubona ndi gukina mu bana no gukina mu bakuru nabwo ndegera mbona undi mudari nabwo ni gute kubera ko nabonye ko bishoboka ntagenda mfashe abana nabo bazamuke bagiye ku rwego noneho rwo kubona izo medali ya zahabu umudari wa zahabu bagende no ku rwego rw'isi kuko no ku rwego rw'isi nagiye njya gukina y'amakompetisiyo ya karate navuga ati hari ikintu nakora nkumva hari ikintu nakora kugira ngo abana bose bazamuke ibitekerezo ntabwo byavuye
tugiye ku murongo wa telefone twakire twagira Yezu Marcel wiriwe
mwiriwe neza n'umutumirwa ndamusuhuje
yarakumva
ndashaka kumubaza ikibazo kimwe uyu munsi mu Rwanda iyo hari umugore ufite ibikorwa by'indashyikirwa akunze gushyigikirwa akabona abaterankunga cyangwa se leta ikaba yamushakira abaterankunga none nkamubaza ese afite abaterankunga uyu munsi baba bamufasha ese niba bafite we nta kuntu yahera ko abaterankunga agafasha nk'abana mu miryango itishoboye ariko bifuza gukina iyo karate ariko wenda by'umwihariko w'abakobwa ku buryo nawe ashobora kubafasha atitaye ngo baherereye hehe baba bari Rusizi akaba yabasangayo aba yafite uburyo yaba baba bari Rubavu cyangwa se n'iyi ni mutu turere two mu cyaro kuko usanga ibintu nk'ibi biraza bigahera Kigali kandi muri rusange byagakwiye kumanuka bikagera no hasi mu cyaro mu tugari mu midugudu abafite niba ufite abaterankunga ntabwo byashoboka ko nawe wagira abantu ushyigikira mu gihe bafite ubwo bushake cyangwa ababyeyi babo bafite ubushake bwo kubohereza. Murakoze.
Urakoze Marcel. Solange wa musubiza
ubu kugeza ubu nta muterankunga mfite ariko federasiyo ikomura ubwo rero nabyo ntekereza ko bizagenda biza akenshi ubwo n'ibindi nabwo nzaboneraho gufasha abandi bana bandi b'abakobwa wenda baba badafite ubushobozi bwo kwishyura kugira ngo bige karate bizagenda biza n'ibintu byo gutekereza ko bizagenda biza abantu babyumva tubona n'ubwo bufasha kuko ari ibintu byinshi tuba dukeneye kugira ngo tuzamuke ibikoresho aho ikibuga cyo gukiniraho bitandukanye n'ikibuga gisanzwe ntabwo ari hasi kuri sima ibyo bintu byose rero mu kuza mu ababyeyi bagenda babyumva nta kibazo ngewe nzabafasha kuko haba hari ibiba bitaraboneka kugira ngo umuntu agere hose afashe n'abandi.
Ye hanyuma iyo urebye noneho ababyeyi bona bakira gute ibijyanye no kujyana abana mu ma club ya karate urabona bagenda noneho barushaho kugenda babisobanukirwa
barabyumva cyane barabyumva rwose kuko iyo twateguye aho usuzumira ababyeyi iyo twateguye nka igihe cyo kuzamuka mu ntera cyangwa kompetisiyo hagati yabo ababyeyi baraza nubwo ababyeyi bazaza baherekeje abana babo baraza barangiza umubyeyi nabwo akaguhamagara akakubaza kuko akenshi baba bashaka abo bana babizi ko muri iyo myaka ariho batangira bagororokera ukamenya nimba umwana wawe afite disipuline cyangwa atayifite twumva nk'umubyeyi arakubwiye ati umwana wanjye rero buriya arakubagana ujye umwitaho umubwiye rero nta kibazo muzanye bizakunda gake gake bikagenda biza hari n'umubyeyi nabwo ukubwiye ati umwana wanjye ni umushwa ariko akunda karate yayinyuramo akaba umuhanga nkamubwira byakunda akampa urugero rufatika akambwira ati noneho nta kibi wanyuma ariko noneho na karate ariko nzambwira yego iyo umubwira ko nta mukarate akaba umushwa agomba kwiga ariko agomba gutsinda nimba atagomba gutsinda azava muri karate kandi karate wayigezemo ukayikunda kugira ngo uyivemo ni nko kuba umuntu yakora wumva utabikunda wakambara ugashyiramo ingufu nubwo ngenda mbona ingero nyinshi abana rwose babaga abaswa baje muri karate bakaba abahanga abana batavugaga bakunda umwana kuri atavuga baje muri karate ukabona noneho wari shapu uri gusabana n'abana hari abana baba barakuze batavuga kubera yenda ko bakuriye ahantu ha bonyine akamwana nabwo abo ntoza nabwo ni bakuru muri iki kigo cya segonderi ukabona aho batubwira ko impamvu ya siporo dukora tubakorera ari ukugira ngo umwana abashe kukubohokera abe yavuga kuko n'abana bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye ubwo ukabona nyine koci ntaza tutaratangira imyitozo kandi ati koci mfite ikibazo kumva nganirije n'ikintu cyari kimuremereye navuga nibyo sinzi kubera karate kubera ko mubabwira mube furi mu
umuvugo ufite
nanjye ndi umuntu wanyu mumbwire ko mba mbona kese nyinshi akazi kakubwira ibibazo byo muri famiye ko byari bimeze kuko hari nk'abana bahuye n'ibibazo byinshi icyo rero kikaba ari cyo ntego n'ubundi twagiye gutoza batubwira ati muyikore nko guhoza cyangwa guhumuriza muyikore nko kuvura abana bahuye n'ibibazo nkabyo nkabona biri gukunda rero nibyo bimbaraga ari abo bana batoya ari abo bakuru nabo bayikora bakabohoka akaba yakwigira ibibazo bye.
Reka ngushimire cyane rwose madame Ingabire Gasagaza Solange kuri ikiganiro tugiranye. Nshimira na madame Safina Mukagatete nawe wafashe umwanya. Ngashimira Amata umwana watuganiriye nawe uri muri karate. Nshimira n'abo twari turi kumwe bose babajije ibibazo bagatanga n'ibitekerezo. Nshimira bo ku ruhanga bw'ibyuma ari Santos wafatanije na Nadia Taha kugira ngo tubagerezeho ikiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza.